waayee uummata Oromoo kana beektuu laata. Manni barumsaa Finfinnee State Education jedhamu dilbata darbe jechuun amajjii 28 bara 2018 eebbifamee jira. Dargaggoota Oromoo lama jalqabaa kaasee carraaqqii godhaniin sadarkaa Afrikaatti ka jalqabaa ka ta'e manni barumsaa kun hundeeffamuu danda'e. Manni barumsaa kun saatalaayitiin waan gargaaramuuf gama barnoota ammayyaaf quunnamtee addunyaa waliin jiruuf quunnamtee ammayyaan bu'aa guddaa biyyattiif kan argamsiisu ta'uun beekameera. Dargaggoo Oromoo lamaan Eliyaas Sirdaa fi Saamu'eel Margaa Jaallinnee Tuwaasoffiise waa'ee qophii kanaa ka Saamu'eel ibseen jalqaba.
Mana amantaa Finfinnee International State Education kan jedhamutu eebbifamee jira. Yeroo duraa fi akka Afrikaatti mana amantaa banamedha jechuudha biyya Itoophiyaatti jechuudha.
Dargaggoo Eliyaas, kaayyoon dhaabbati kun banamuu yookiin mana barumsaa kun banamuu maalidha?
Manni barumsaa kun akka banamuuf nuti viizyinii guddaa qabna duratti kaafne. Egaa baakgiraawundii keenya irraa yoo jalqabnu nuti duratti kalaqa saayinsii fi teeknoolojii irratti dorgomaa turre. Bakka adda addaa teenye waliin dorgomaa turre. Amma boodarra garuu miti wal jirgaartee harbeeyyiitti akkuma jedhamu. Akkuma kana egaa waliigallee mana barumsaa tokko dhaabnee ofii keenyaaf kan fayyadamnu otoo hin taane jeneraalishiniin duuba jiraniif dhaabbata bu'uura qabu tokko kan dhalootatti dabarsinee darbinu tokko dhaabuudhaaf waliigallee dorgommii biyya Indiyaa irratti ture wajjin hirmaannee egaa milkaa'inaan gara biyyaa deebinee mana barumsaa kana bannee jira. Kaayyoon mana barumsaa kanaa inni guddaan maalii akkuma beekamu akka Afrikaatti biyyoonni Afrikaa saatalaayitii mataa isaanii qabanii akkasuma biyyi keenya illee saatalaayitii mataa isaanii qabdu kiraayitiin kan fayyadamani. Egaa kaayyoon keenya maalii bu'uura hawaa wajjin barnoota walqabatan kennuu fi akkasumas immoo saatalaayitii kan mataa keenya biyya keenya keessatti eenyu laawunchii goone kan ittiin fayyadamnu seentara guddaa ta'ee achi keessatti treeningiin adda addaa kan kennamu akkasumas immoo akka addunyaatti sochoota gurguddaa ta'an kan keessatti gaggeessinu ta'a jechuudha.
Mul'atu keenya isaan lammaffaan immoo ijoollee kalaqarratti biyyoota hundayyuu warra jiran naannoo Afrikaa guutummaatti warra jiran ijoollee kalaqarratti warra hojjetan hundi isaaniyyuu baasuudha jechuudha. Sakandi immoo Finfinnee International Space Education yeroo duraadhaa fi akkuma Afrikaatti kan baname carraa siistamiitti kenname biyya Jarman irraa jechuudha.
Biyya Jarmanii maaltiin gargaarte Eliyaas?
Biyya Jarman kan argamu Space Education Institute irraati eeyyama kan argachuu dandeenye. Pilaas progressii nuti amma irra jiru illee kan hordofan isaanidha. Eeyyama kana argachuudhaaf ulaagaalee hedduu qabu. Egaa sana keessa nuti dorgommii NASA qopheessu NASA Human Exploration Rover Challenge dorgommii jedhamu irratti kana dura hirmaannee turre. Workshoppii kana irratti nu gargaaree injifannoo waan xumurreef performaansii keenya ilaalaniiti eeyyama kana kan nuu kennanii akkasumas immoo seentara keenya keessatti hojiiwwan gurguddaa hojjechuu akka dandeenyu proposaala kan mataa keenyaa hojjennee gashinee turre. Egaa proposaala nuti gashine kanarratti hundaa'uudhaan eeyyama kana akka nu eeyyamu godhanii jiranii.
Barumsi kun qaroomina hamma tokkoon barbaada. Hojiinsaa ijoollee barsiisuun ogeessota adda addaa isa kana akkamitti arganna jettanii yaadaa jirtu?
Ijoollee kana barsiisuu fi manni kutaa afurirraa hanga yuunivarsiitiidha. Lammaffaan immoo injinaroota hedduutu jira. Faana kan hojjetan jechuudha. Injinaroonni jiru karaa mekaanikaal, karaa elektrikaal, karma immoo roobootiksii kanarratti immoo warri jiru immoo feeritiin bishaan karma. Fikiin irratti fikiin jechuun saayinsii teknoolojii injinaroonni maatematiksii irratti warri jiran jiru. Haala irraas dhufanii jechuu kan barsiisuu jechuudha saayinsii teknoolojii.
Dargaggoo Eliyaas, ati kana dura Saamu'eel fa'a wajjin biyya keessatti dorgomaa turre jette. Eessaa dorgomaa turte? Ati Finfinnee uma?
Ani gara dorgommii kana nuti yoon kutaa 8 baradhu ture. Dorgommii saayinsii teknoolojii biiroo barnoota Oromiyaa qopheessuun irratti hirmaachuudhaan dhalata Ambootii godina Shawaalixaa bakka bu'ee dorgomaa ture. Egaa dorgommii sana yoo injifadhu akka godina bakka bu'ee naannootti dorgommiin ture. Naannoo sanarrallee injifannoodhaan hirmaachaa ture. Egaa erga dorgommii sana xumurree boodammoo akka biyya keessatti kan darbu yesiraa fataraa guddaa kan jedhamu dorgommii adda addaa ture. Akka naashinaal leevliitti sanarrallee hirmaachaa ture. Egaa erga yuunivarsiitii galee boodammoo Hawaasa yuunivarsiitii keessa barachaa ture. Hawaasa yuunivarsiitiin saayinsii fi teeknooloojii irratti dorgommii geggeessu irratti sirrallee hirmaachaa ture. Waggaa tokkoon dura Dot Entrepreneurship Competition dorgommii jedhamu irrallee hirmaadhee akka naannoo kibbaatti anatu injifame ture. Yuunivarsiitii kanas bakka bu'ee anatu dorgome ture. Egaa koo adda addaa irratti saamii wajjin illee wal wajjin turre. Inni guddaan gaafa biizyiniin kiyya duratti kaasee dogumi ko fa hirba cho ton tane generation ru ba jira ni fille be di to ko bus ne ka dar buda kamnu rakinam ta rakke sa dar bini kala jolle mi ru ba dufan akai arginef le ak dande ti kamnun sabake nya badda kan hayu ba ke sabaka bu kada akani na kar garu ka bulle ha sa to re kana ra ka ke ga proposal ta na barre sudan gara hoji kana kan dufne kana fakka ta ga
dar gaggo samuel gara ke tin de bi a wagga to ko holakka dura waye dorgommi biya hindi fi dobra gagge famen njifachu keti gafi debi waline rogagge sinet dabata amma okin giddu gala amma jettu kana undesu karora akqabdu lafake se surte amma ga niadame bakka ga ejira hori tin sochotan e sar ganna jettani yaddu
yerofi amma kanar ganne mati ratai chu amma elahi ratai chu da mati elahi tatu ba se chu da
aga amma ga society le yadanin wanda hundan kan gargara jiru obale sakiya america arga muru tabba salim jordan ka jedamu gara durgo mi sara le akademu linki kamina ka fayda mu kamu progress ya kamiti na ka socho kamu le numeri sudan ka sumo simo gama finance tin le ifatu ka abban nur af mudi gara jira ega aga amma durgo mi asi furan ne demne biya bakamu ne durgo mu rovari mesha jedam ho jenne tumure e bomna bursa sana le daga sisne turre ega robati adada hojenne turre robati sanakesa robati farda toko hojenne turre gotoni kenya duwati farda saniti seda gudda hojicha katwan isuraf makaro robati sanalle farda hojenne ega makaro robati sanalle saganta ummati chit politika man dutti kamakambo fillegone makam mugefi kosma sample roketi adada karje taman manabam sakene kesatte salle ebisisne turre ega progressi hage kana akasocho nuf kanugo chatre dasura aga amma kan gargara jiru sara kana godalle kan gargaru abdugudda kamna
emo gafama maqa gone turre jette enyu jette
ega nulle farda bakar waretin mogasu barbarne farda sena gudda hojete sagale cam san tejiratti flanno godame makafada sana farda ciro jedame mogasame jira robati farda kenya mamkiro ramo bejira
guya ayana sana kabajjan sanatti namota sirna sana ratte argaman enyu turan
bangota hedu ferretu re baji sani gamadani twani garu akkatarate eun africa unionin meeting asfinne kesati kawtre tanara kanke ministry of science and technology federara argamun dandeñe ministry of science and technology oromia itika fatama dr taisa kaba akara no argamani twani akasmasimo gejiba oromia itika fatama engineer takaleñ retargamani twani akasmas etimsa fayara ዶክተር ደረጀለ አቸረቷኒ ዩኒቨርሲቲ አዳማ ሳይንስ ቴክኖሎጂ ራ ዶክተር ኢንጂነር ፈይሳ አርጋማኒቷኒ አከሱማስ ኡንዴሳ ኦሮሞ ሳይንስ ቴክኖሎጂ ሶሳይቲ ካንታን ፕሮፌሰር ይርማ ገብረሰንበት አርጋማኒቷኒ አቦቲ ካበኛ ዳዳፊ ከነሞን ሄዱር አርጋማኒ ጅራኒ ፈርቶኒ ሃይ ስኩል ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ዳዳር ለከንድማተን ሰከታ ተነበቲ አርጋማኒቷኒ ሱማራሌ ሮቨሪኑ ሲሆጀኔ ቱፋኒ ሪቫና ከነ ኩቱዳን የሮጀል ከባቲፍ ኦፊቲሳ ከዚያለ ሜዳ የጋዱ ጎሚሳራ ተርማቹራፍ ነመ ጃራ ከነ ተርማቱ
ስርና ቺቲጋጌ ፈሜ ከነ ረቲ ሳሙኤል ከነን ህርማተን ሜቃ ዱርቦን ኦኬ ሸመረን ከሰጅሩ
ይልፊ ሰሪጣ ትበርቶን ንሙ ሰሪጣ ይችላል ወልማን ጃዳ ሶኮሞ አድቫይዘሪጣ ወልማን ቶርበታ አንጄ ሞይችላ ገሩ አቅስመስ ሞቲ ሰፖርተር ይልጅራ as all the journey can be money mfana nama kuda shantu de maichi
ye sarat
via america tichira festival alabama ti state in fight ita
dorgomika
matanmo again nasa marshall space flight center kanji da mukesh tikki samachita
baati kam kesa gagara as united states karustan
april sadirat
barano ma barakuma la ma kuda sadde
again again
mega fito consinga fatta ero ayana kasi amma sinna baninsa sa ero jiratu namonne acci jirani akka gargarsa ti adan hori accu matti wolitti kabani nama gargaru wana kasi injiru motiyan
irashanatish
ya admitway ega ni gudan mani barusa kana hunde sukenya gurra saba kenya kabu barbane ti saganta kana ifati banu kambar bane ega saganta sana ratti albasi dafle sample roketi lamhojenne aga sisne turre infrasi safri turre tojel kaba gurra saba kenya ke takabu kana boda akka notice saba kenya bana technology ratti jole tanan dikama bana kamti hojenne wajin hojenno akka saba kenya barwa barbane kaniyane namoni saganta sana rati macat fun akasuman why vision sharingi yo isnu saganta sana rati ofisani lekani anakasingu macakanjatan namoni turani garu nuti fokasi kangone ture dandetikamun akasama kenya tajajibu raf kopofne jiru bekisu wambar banifi nijarkaba fundraisingi hojechun ture yali kenya kan saganta sana kopesini
Jole namoni saganta sana dagge fatani sinkun namu wakan sindegeru barbada akamiti sinargu dandau
kontakta dadali kamna already website kamata kenya li amma developi go chara from international space education jene akasmas email kenya jira ega yare jabala tasin mo lakosta kenya amma jasura jiru kamatana li kontakti ni go chudandau nutiga wamita gudara amma kango cha jiru akka addunyaatti hayyoota jechimmo qabna hayyoonni kun rakkina adda addaatiin yookiin immoo haala mijachuu dhiiseedhaan biyyaalee kan godaananii jiran akkasumas immoo biyya keenya keessa ta'anii kan ukkaamsamanii ta'aa jiran kana gara addunyaatti baasnee beeksisuudhaaf amma nuti waa xiqqoo jalqabnee jirra. Jalqabbi keenya waa xiqqoo taatuyyuu boodarra waa guddaa ta'a. Egaa seenaa biyya keenyaattis mana barumsaa jalqabaati. Seenaa kana keessatti immoo Oromoon gumaacha guddaa akka hojjechuudhaa danda'u gama fiigichaan qofa miti gama teeknoolojii seenirree akka inni gumaacha gochaa jiru addunyaan akka baruu barbaanna. Kanaaf egaa maqaa mana barumsaa keenyaallee kanaan kan moggaafne warreen dhaggeeffachaa jiranillee gumaachi gama hundumaanii gama faayinaansii gama birriitiin qofa miti gama yaadaatiinillee nu deeggaruudhaan akkanni wajjin hiriiraan waamicha keenyaasumaan dabarsuu barbaanna.
Dargaggoo Saamu'eel Margaa fi dargaggoo Eliyaas Yirdaaw deebii nuulaattan maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa tarii gara nyaata bisteessa yeroo dhuftan gara waajjira keenyaatti hin gortu abdii jedhu qabna. Fayyaa ta'a.
Fayyaa ta'a yeroo gaarii hin taanamu.